Oh my God, it's my birthday today.
It's one of records.
Thanks, God.
Happy birthday to me.
Yes, it's my birthday.
Happy birthday to me.
I'm so happy today.
Happy birthday to me.
Wow, it's my birthday. Asante Mungu kwa maisha. Asante Baba kwa upendo. Asante Mama kwa upendo. Asante, asante. Asante Mungu kwa kunipa nafasi nyingine. Asante Mungu kwa kunipa nafasi nyingine. Uliona vema nifike siku ya leo. Uliona vema nifike siku ya leo. Si kwa nguvu zangu, si kwa akili zangu, si mawazo yangu, wala si mapenzi yangu, si matakwa yangu, ila wewe tu Baba.
Happy birthday to me.
It's one of records.